zero zero one.
Fire fire me.
Niko razi nunze kila kitu changwe kwa jiri yako, cause we fall in love.
Fall in love.
Ah yeah, isia zangu zimegonga kwako. Nime fall in love.
Fall in love.
Yeah, siju umineke irizi paka naongea peke yangu. Azini ichi zangu feeling za jirudia. Yeah, sijuu mine kerizi paka na ungea peke yangu. Azeni ishi zako feeling za jirudia. Yeah, mwendo wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah,
kupiga timing upate faster. Faster. Yeah, yeah, mwendo wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah,
kupiga timing upate faster.
Baby, yeah, yeah.
Aje
aje anione,
aje
aniliwaze,
aje
aje aje
aje aje
aje anione,
aje
aniliwaze,
aje
anione,
aje
anione. Wanasema hasla choki na mshaji koki kwa maneno matamu. Hey,
na wala
sito sikia za uchuki, sito jali umelala ni nani. Itaje ziba hali zangu mwoni usiono stana, cause you're one in a million.
Mwendo wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah,
kupiga timing upate faster. Faster. Yeah, yeah.
Mwendo wako pole si faster.
Yeah,
huku nyuma nacha disaster.
Yeah,
nipige timing upate faster.
Baby, yeah, yeah.
Aje aje anione,
aje
aniliwaze,
aje
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 aje,
aje, aje.
Na miss, na mtaka, aje kwangu.